S1B.
Yeah. It's all a booze. If it's a boom, okay. Sitting at the same play. That's what I'm trying to do.
But you may be.
Who come here and suck?
No, I'm a boomer.
Katundu ni waboma, ndipo noka mukuona. Boma litonele ponsonko, kuti amuna tione mbona wona. Ndiko canvas zona, kuoneka po ola kugona. Sunga kale sondolo ukaona, kumbuyo olo kusogoro. Uyu ni katundu ni waboma, kucheza chokala olo choima. Uyu ni katundu baba, masana olo mulimu ndima. Boma die.
Nyazi mafuta kunona maoneka bwino olu atagona chikalangu kongola kumwali unalibandala manzoka wikisa sakuti kwa cha iganagwa kwezi katundu kwa boma kumasulana akumama chana